studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde.
On a heɗi be studio tamani oɗo saaha yo sakiki moɗo Ousmane Diko haalantoon kabaruji gonɗiɗo ɗi yoni maison de la presse labama ko nu jiire jinganirta e ɓogi jande ɗi. Opéréji sukaɓe mali nayon ɓe ñaw ɓerde nangue du gassi handen ɓe kani yaltude ley suudu hono ɗanninir du gollirde nde nde gollirde du hurmitama nde ɗo yontere. Wonɓe kokuru ley hawjude jeeɗinkoɓɓe mbawa gollande hoore mumen fayi hunde ko nafata eɓe kulti hono battane oɗo kabaru no worri ni. Suudu saami kuuri du le cercle yoroso caggal toɓoji mawɗi fa sukaɓe taton keddi hen hikka bonande toɓoji ɗi ɓurtike ɗi rowani ɗi. Yo ɗi gondi sembe kabaruji ɗi men jogani on bisimilla moɗon e dow studio tamani. Ana ɓuuri milliard goote e millioji temettati sefa gaɗaɗi ley ndeɗo gollirde arandere oppere ñawɓerde ley mali ɗo ndennon ndeɗo nde hurmitama ndeɗo yontere ɗo Bamako ɗo e wi hooreɓe gollirde ndennon opéréji kewɗi gasuɗi gaɗama saaraɓe oppaɓe ɓeydu beltiki fawarde du e hooreɓe cellal ɓe e hoore man onan gikkani laamu o faabata hewɓe huncude almusaɗɗa opéréji ñawɓe ɓe. Keɗɗenna Ousmane Ñaly Buuli e mumdi sendegu.
O nokku ɓerɗe oppete kesa woni arandejo ley Mali ko wawi waɗede ley leyɗe goɗɗe fuu ana wawi waɗede ley makko hono makko ana fanɗi ley hirnange runde Afrique nde. Ɗum wonno ko andinɓe kabaru uppugol kolliti wiide caggal han e ñaw ɓerɗe woni moɓɓe keɓan cawreɗo Mali ɗo docteur Olivier Baron o powo.
Watta joni ley funnange Afrique nokku ɗo ɓerde oppete heewa min gollido majjum saabe de ɗum fur ɗum joƴinama hono no ɗum worri le leyɗe tubakoɓe ndeno kake kessi e lobbi gon ɗo ɗi andaka ɗo en. Mi wattani hakkille kabaru laaɓal ɗum wattu joni min kuyani ɗum.
Samba Jara woni Abba Fanta Jara tukale dewil oppangel ley o nokku arande caggal oppugol ngol holliti wiide omo welti sanne ɓernde makko ana ɓuuɓi e o golle. Samba Jara,
ɗum weli kan jaate mi domayno ɗum almusalaji majji ana heewi ka kamɓe daranto ɗum fuu so iwi kalisi ko ittumi le clinique tungaji e cuuɗi dogotoroji goɗɗi wala fuu komi yoɓi ɗo kamɓe daranike ko
hiddi ko fuu. Fanta Jara, ngel tukalel mbaarowel duuɓi jeego ñaw ɓernde won e muɗum oppugol ngol gasi. Ɗum wonno ko dogotore oppuɓen ɓe kolliti wiide e wi maɓɓe cukaloye nde woni nawi oppakol koye ɗiɗo e muɓɓe ana kani yaltude beetaku o. Docteur Sirman Koyta o dogotoro hôpital maire enfant l'exemple o dogotoro Mali hawri oppungoji ɗi.
Yimɓe nayo ɓe oppama nde nokku o udditama ɗum fuu ɗum waɗama no woɗiri ɓeɓe le nokku to ɓe finninte lolirɗo réanimation sukaɓe ɗiɗo oppaɗe arande basi fuu wala e maɓɓe miɗen gondi e lallinde finningol maɓɓe.
Ndu suudu dogotoro ɗo oppete debbo Francinke goote mo iwdi muɗum leydi Vietnam itti jawdi mum madame T San Festok waɗi imadaraji fa sukaɓe ñawɓerɗe goni e muɓɓe cawre ley leydi meɗen ndi. Imugol makko fa sukaɓe ko ɓuuri debe sappo keɓe oppe ɗo e timmode hitande nde ka domɓeɗum ana heewi sanne ko ɓuuri sukaɓe ujunaji ɗiɗon e temere joyon ɓe ñawɓerɗe woni e muɓɓe woni domɓe oppete ley Mali.
Kala ko jiɗɗon famitade poɗe fayde ɓeme amen ande Facebook na Twitter oɗo mbawi du noddude numéro ji 75 84 11 11 na 75 84 12 12 fande kon hakkillaji moɗon. Commune Kouakourou les régions Moti ɗo ana heddi e juuɗe jeyadinkoɓeɓe fahande ɗo hakkude muɗum e Moti yo kiloji capanɗe nayyi e joyyi Kouakourou yo demal femminori le hawjude jeyadinkoɓeɓe noon yimɓe mbawa gollude ko nafata ɗum ɓen e ley ko heɓa e nanɗo heedi toon. Keɗɗon ko goto gonɗo toon sefodi e Fati Yatara le faccitago mumidi sendegu.
Gila hitande 2017 ya warta famɗi fa joni noon ɗum worri rawani min ketta hikka ɗum min mbawa e remude wattu fuu yimɓe ana cuute dow lawol Moti. Kouakourou yimɓe jetto iwoɓe ɗo ana e juuɗe jadiste fa hande en juppitaka caggal mum yimɓe ɗiɗum nattatto ɗum suutama le cercle o kambar mum yimɓe jiɗɗa dawde e laana wattu woteji ɗi ɗum yimɓe Kouakourou tan mbawi wottude dow gendi sappo e jeego le cercle o.
Conseil supérieur de la diaspora ɗum fedde mawde joola en darti hono bantingol woteji député en cartaɗi lewru octobre waruru ndu CSDM noon ana yeeli ɓeydugol hono sarti o fa heɓana dabare dartorgal o darta muyadu waɗi wattu mo assemblée ɓamisaria ballo joola en ɓe watanede fa ɓe natta ley mum nden Cherifou Mohamed Haydara ardo CSDM o sefodiki e mi e hoore keɗe ko mumdi sembe du sendebu facité
ana hani tiidalaji yokaji kuntane hore farde woteji di ko wonani tiidalaji yimbele gombe tiagal leydi ndi dum tiida tama yo feccu golo do region ngaji na do adadu yimbele sudu ministre humani do kabaru mu ana hani holitinde dabari ko ujugi sari ngaji anan kani wotede kambar mun sudu ministre ndu ana hani huncande dum hore ana tiidi woteji di mbawa wadede e wattu sertado mi nani wiide lam o noddi gubbe humani be kabar woteji yalla sariana tabbe ka so tiidalaji ana le leydi hono no dum worri le leydi malindi ana tiidi be kawra do gootu
oyata du duubi didi kiban de gofanar bamako kido o dun kanko amikan imino hono julabe sera le do sera lawi di nenno anden ko heewi beedo julabe iminabe ka garti do joodino do jamiraka dun nenno jubbino golle wade julabe sewbe kanko Samba Sibi andini ko sabani wartudo beedo julabe do gonno do nenno hollitidu gofanma huncenali hore kabaruji mabbe faanda himmeji nenno kede Ousmane Niali Boul e Mumin Sendebu fa beedo dum fam
e jubbinowo golle walde julabe sewbe e gingo julabe gol waddaniibe bonandaji kewdi kanye bonandaji kaake be kolliti wiide chambre de commerce darneke faabe keba nokkuje de be jodo ka fu e tawede nokkuje de kejetaabe
makuma foranyanaabe komi femma kias
ko ben kalata ana nandi wiide wala ko ben gaddi wana lamu o wana mairie fe goto mabbe dokkay mi nokku wana hala min jobbabe chambre de commerce wonde joni mahude lumo dar salam yimbe temen nayon fa warde eteme joyon bawi joda de ton ka dum heeta yimbele darto be nokku
minu ganna ko ciena dormi kele madam
nokku je de be jagoto be jodi lemu kambe koy mabbe ndulla e be goni e farati
e miye sira
e andi wiide mide le farati ti dalaji an kewi ka mingala do min jodo so wana dum wana yellame jodaade do bedda
ko kasbi gedron ko nokku
e wi njubbino golle julabe gouvernement on ha no fi de dabareji tafon faabe kebe do be jodo farde mabbe e ginede do be gonno
te ben kanino hokkude min nokku fadde mabbe dibbude min Côte d'Ivoire waddi no dun ka o hokkino jagotobe nokku taf
ni de tunya solution
men gadi he bod amen fu fa mairie district bamako danyo ko halido kabaru mun ka be jabay
studio tamani yo fa ballamu leede Suède Danemark Suisse et fête de l'aide Europe
Sengarte e kabaruji region ngaji meden ke men famata hedi kati debba baraw e dubi chapande jeegom e joyi bi ngorka harbi ke wonki mudum altinere jabbinde jago komitan de cercle kati o e wi sede en gaddo de do war hore yo kirikiri nangi dum nan yo legal yo bori sara mako debbo du tawi nan on wattudu fay goto wala no legal o o ma e hande ka juude gendarmerie karngaaji juurul bamako pala me lawol kenya hakkunde gaaw e goosi nenno dawbe didon barmi ka badum e ana yeso beedo dawbe ko futeta mako jogino e wi hono dawbe de yoga hono yoga be soldats en liwnu tono be ka yo lawol njoppibe sembir fi reena bo gure hono remobe gure du turula buyagi kanye e bokoro le commune Gidi makan keri kafo le region kay o an gondi e torrono buureti do hultude bonanda be neptinali fe andede lami be commune o kany e golirde remore daranide ko awa ko dabere bamado fa hono buureti dika labana dalide handen do gonden do sukaloy tatoy hono mursi wonkeji mu endu kenya le ko tobo samini soudu les courriers les cercles yoroso hikka nokuje kewde ndiyam toboji boni dum ben e wi yogabe nan toboji di burtike di romani di tumbutudu amiri inde andite on al-bukhari ak mohammed mo leñol imidi degan dali adna bete hande tiagal ñaw juuni do o amiri leñol doran nikono deejere hakkunde jañel di fasanne saraabe sakiraabe kanye hippe be makko fu ndoni ko yo tomburam ga jogala hono basiji waddani hono jodagol batudu kenya le burem yo famande caddi basiji godu le cercle o batu mobi rewbe e sukaabe le ko ong oxfam favori jawdi ko o da kadde di do kabaruji kedde hedal fande yotere ma ne yaso yentawde ko warata